Jairus, better trust in you, Jehovah. What can be redeemed away? What man in the fire who can challenge your power?
Nobody.
Who can battle with the Lord?
Nobody.
I say nobody.
I say nobody.
I say nobody.
I say nobody.
Nobody can battle with the Lord. Nobody. No power. No kingdom. Buddha's a Buddha's a. Oh.
You are my Buddha's a.
The shade of the Buddha's a.
Jesus, you are my Buddha's a.
You are Buddha's in all the problems of my way.
You
have Buddhas on the mountains standing before me. Destiny changer, Buddhas are.
You are my
Buddhas. Walk and walk, Buddhas are. You are my Buddhas are.
Thank you, Jesus.
Oh, where are you carrying the mummy? A pony shabu for Hunania. Onye ga-agbagha n'ugwu ka
onye
onwere onye karịrị gị ya pụta ka anyị
onwe gị onye ọbụ mọlị
chai a na-ebu n'ala ebu a na-aba n'ala pa onye nwere Jizọs nwere ihe dị mma
o nwere ihe dị mma
o ji Jizọs gwa ihe dị mma
ị mana o jikwa ihe dị mma
i nwere Jehova i nwere ihe kacha mma onye jụrụ Chineke jụrụ ihe dị mma Ajuru ihe dị mma asị mọ juru ndụ dị mma onye nwere Jizọs nwere ihe kacha mma o nwere ihe ka mma asị mọ nwere ihe mara mma Buddha 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 Buddha
you are my Buddha
the ancient of days Buddha
Jesus you are my Buddha
Jehovah Rapha Buddha of Calvary,
oh, yes,
you put those on the works of that
oh, yes, oh, yes.
You have put those every mountain standing before me. You have put those every giant standing on my way. You have put those every sickness against my life. Buddhas are.
You are my
Buddha. One day, oh, to one day, Buddha.
Jesus, you are my Buddha.
The strength of this Buddha. Oh,
you are my Buddha.
Oh, Lordy, 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 Lordy,
Lordy.
Jesus, you are my Buddha. Jehovah, you are my Buddha.
You are my Buddha.
Jehovah, you are my Buddha.
Jesus, you are my Buddha.